waxaan haddeeda leeyahay fadlan eedeymihii soo jeediseen guddoomiyaha lagu soo eedeeyey oo ay ka koobnaayeen dhowr qodob oo dastuuri ah aad ku soo eedeyseen inuu ku xadgudbay inta intaas qabto in guddoomiyaha mudane Cali Gacal Casir lagala laabto codka kalsoonida gacanta kore u taagan dejiya yaa ka aamusay waxa uu codeysay in codka kalsoonida lagala noqdo 147 147-dii waxa uu codeysay in codka kalsoonida lagala noqdo 146 hal cod oo ka midna waa diiday saas ayayna maaragtay ku tahay ansax uu kuwa ay aad iyo aad aad iyo aad ayaan maasatay waxaan rabaa inaan halkan idinkaga sheego insha allahu tacaala ka guddoon ahaan ayaa idinla soo socodsiin doonaa maalmaha soo socda guddiga doorashada oo la qabalahay qaabkay u dhici lahayd annagaa idinla soo socodsiino insha allahu tacaala.